Yo, what's up everybody? My name is Benson.
Cast on a beat.
Una umri flani ukifika, majukumu kukuta, mawazo flani ukondesha, vidonda vya tumbo kupata, unataka mtoto japata, utaki mtoto umepata, ulichogopa tumepata, ulichopata ukutaka.
Wewe jikuba.
Kimajukumu yake ningalia hata kichwani mwangu najiambia pora yangu mwenyewe kujipatia wanyawa nambia ishi leo leo na kuna jutia kazi na dawa najinugia na mini yangu ipo na subiria. One day I'll make it, 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 one day kazi tosita kusonga wele kusonga. I'll make it one day, I'll make it one day. Umri flani ukifika, majukumu kukuta, mawazo flani ukondesha, vidonda vya tumbo kupata, unataka mtoto japata, utaki mtoto umepata, ulichogopa tumepata, ulichopata ukutaka.
Wewe jikuba,
one day gonna make it,
jikuba,
usikutishe,
jikuba.